Wambi shuka abenda Unshila iya chine Bantu bena baketu Abanaba mfumu Ichi fulo chavo Chena chava kumu Chile balo lela Ukwikala Wambi shuka
Wambi shuka abenda Unshila iya chine
song